that.
Baby, I love you. Me and more, I need you because you know you rock me, and you know you need me. Kupenda siyo zambi nalo
walijambua.
Nataka tuende nyumbani
mama pate kujua.
Tuwa bebe vijifti na inaibagia. Sema nini unataka maita kupatia. Na shida zipo
baba minajua.
Kwa sasa mpenzi itavumilia. Na shida zipo dadi minelewa. Kesho labda
tutaja tusua.
Nitavumilia. Nitavumilia. Nitavumilia.
Milima kupanda kushuka.
Nitavumilia. Nitavumilia. Nitavumilia.
Uenda kesho tutakula uhakika.
Kwambie nini kwamba mimi wafo. Si unajua beti lo tuo mize zaolo. Believe me, I say I love you. Umenishika patam, tam tam. Mpaka nataba sam, sam sam. Wendo wangu mwandani manyam nyam. Sina wengine kwa shida na la.
Nitavumilia.
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 Itembaze record.